Balule mbalule zilile mbali. Mbesa 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 kinacho nde mbalule mbali.
Guru
Nyamada Steve-O, Steve-O.
Listen, let me be your life coach. Guru ni bright torch. I've seen things ngama mira muloji. Those you think siwa ona they watch. Still eko punzi la bossy. Yes of course, umoyo ni kosi. Anything that you wish to do, osa eso sharing until you launch it. Juvatewa nduwene, simuka mbisana. Bati watamba mastatasi, hii ni type ya mene. Instagram move yako mudale, liko dangerous. Ima screenshot itumene. Nama share ni sekasi ama jealousy. Zauna za sekasi, out deliver. Nga weke thiki anga ina pregnant. I'm clever, see famous scavengers. I never ask favors when I talk to strangers. Dependence, the form of disturbance. Watch me blonga black spiders in December. See, yes, protect us. Ino ni legacy. Help my jobless homies. Upeza vacancy. No namwe magaizo satumvela nyansi. Mani limtotichiwe na magazi. Ah, mfuitu na chai vofu. Social media tipanga mhofu. What you see doesn't exist. Brain iwa poka wa ikamo bofu. Fake names, fake life, fake friends for sexy. Vala glove. Do things quietly. Pukuta makrams ya keke kumbovu.
We no jinkare bansi. Digambi sane za umoe. Nilindibe barandipeni. Fodogo za vudo lako. Kada wa mkudu kalo. Kamba masuka, koma linda maza pidendi bozi tinda dalamba. Mbuno imozi siro wazara ziwiri ndi. Ndibo safunsa nadia pula mbali. Mbuno imozi siro wazara ziwiri ndi. Mbale masuka. Zimasule, 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 zimasule. Kamba chakumti machichoke. Zimasule, zimasule. Kamba chakumti machichoke.
Never call your ex. Utiasa lilomba my ex. So irojo ni munda wakali inga kulimise mu malex. Prepare yourself for opportunities. Ikabuelo sakamba sexy. Watch your spiritual life. Mu family ndiye mubadwila ma snakes. Empowerment ni skamu. Iwaleko zangala damu. Masuka talk to us. Chakolo wanzelu palinzelu na masamu. Guru ni life coach. Si wapa mulo mongali pubamu. Tonsi tili na ma pressure. Facebook success is a sham. Pambili bambili bangala angili. Nga you are happily growing a family. Saying you are luckily doing it. Kawili bebe siwa end around. Nga buwalili. Award ni atano na quality. Ama nansang hero imu makiti. Visit my castle for clarity. Title ya guru mo game ili valid you era. To compare me na new era. Kunidi ya suge. Apabiti ni tenuka through snare. You change things by changing you. You drain your energy dating to. Your own ego can deaden you. Icon are buying things you're selling to.
We no dinkare bansi digambi sane za umoe. Nilindibe barandipeni. Fodogo za fudo lako. Kada wa mkudu kalo. Kamba masuka. Koma linda maza pide ndibo zitinda dalamba. Kuno imozi siro wazara ziwiri ndi. Ndibo safunsa nadia pula mbali. Kuno imozi siro wazara ziwiri ndi. Mbale masuka.
Zimasule, 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 zimasule. Kamba chakumti machichoke. Zimasule, zimasule, zimasule. Kamba chakumti machichoke.
Kimachi. KMB Records.